Uncle Fresh.
CKMusicDramas.com.
It's Fire Vibes.
Casper Grooves.
On the beat.
My name is Elia Bad. I'm with you for every reason. Your name is Akotela Nekane. Wangani pamba mwani pase mukazi wa mene ni zanko tenai. Olo wakale kwa tari, yeah. Fulu kutupaka ni mubeze, yeah. Suti na tai kuchechi, yeah. Finali baka ni mubeze, yeah. Olo walipe fashioni, walipe pepala. Usasi machizungu niza mupuzi sadeka. Ndea, ndea, ndea. Uli mukaka na uji, ndea. Sini zakalaba.